Ngiphahle ngiphahle ngoba bathi angizwa angizwa bangibiza ngoma Luti.